Te whanake tuatahi, te kākano, mahi nama toru te kaumāiwa. Titiro ki ngā whakaahua o ngā tāngata kei te whitu me te waru o ngā whārangi o tō pukapuka. Whakautua ngā pātai nei. Hei tauira ēnei. Ā.
Hea hā tamahai.
He tamaiti tāne ia.
E.
Hea hā mere.
He kōtiro ia.
Tahi.
Hea hā a mārama.
He kōtiro ia.
Rua.
Hea hā reiwi.
He tamaiti tāne ia.
Toru.
Hea hā hata.
He tāne ia.
Whā.
Hea hāpani.
He wahine ia.
Rima.
Me heni.
He kōtiro ia.
Ono.
Hea hā kāwharu.
He tamaiti tāne ia.
Whitu.
Hea hā ahāriata.
He kuia ia.
Waru.
Mērangi.
He koroua ia.
Iwa.
Hea hakoe.
Now try making statements about what each of the people are. Begin your statement as soon as you hear the number. Repeat the model answer when you have heard it, please. He tauira ēnei. Ā.
He tamaiti tāne a tamahai.
E.
He kōtiro a mere.
Tahi.
He kōtiro a mārama.
Rua.
He tamaiti tāne a rewi.
Toru.
He tāne a hata.
Whā.
He wahine a pani.
Rima.
He kōtiro a heni.
Ono.
He tamaiti tāne a kāwharu.
Whitu.
He kuia a hāriata.
Waru.
He koroua a rangi.